odayaalka dhaqankii walgoradka degmada Walaweyn oo kulanka weeldhaday magaaladaasi Weibayo ku hadduweena amniga iyo horumarka degmada wayn iyo bogaadiyana amniga oo iyo unkumaha nageen maamulka Weibo madal shirkuhu isku dareeri laga bogaadiyay ciidamada amniga degmada oo hamiin imaalan anteegan suuqa amniga sidoo sheegeen taas haatoona markaas ku shaqeeyay isdhexgalka bulshada qaar ku mid ah odayaalku u dhaweeyay baaq andiridne kale shacabka oo keedan in la shaqeeyay ciidamada
waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Laftagareen oo ka shaqeeyay nabadgelyada wanaagsan oo degmooyinka iyo gobolada oo waxa waaye dhinaca Koonfur Galbeed dhamaanteeda ka shaqeeyay waa mahadsan yahay nambarka 2 haddana degmada Walaweyn alxamdulillaah mar hore waxa waaye xaalkeeda sibuu ahaa waa la isla ogaa waa lagu rafaadsanay nabadgelyada siday ahayday alxamdulillaah sanadkan waxa waaye nabadgelyadeeda wax loo dhigaayo malaha meeshaas rabta darintaada dhiganeysa marka nabadgelyadaas ayaan garab taagannahay laamaha amniga ka shaqeeyay degmada Walaweyn
dadka hadda ilaahay nimceeye si hadda geega walaaltana ma la hufnaan le oo kalgacal le yaa la nisboogado haaye bar iyo beer dhahabiyo dhibaato hadda taagan ma jirto laakiin maay hadda ku digaane un meshan daafeed ama shan aleema may deegaase wadan shee waa deegee nabadgelyo deegaase walkalo hadda iyo ziyaadad oo maanaa dhibaato aad in laiska furo iyo ama qof jawar raadiyaw iyo qof madaxda ma kal raadiyaw in baleenshay oo arada dadka la kikiyo horta geega ma taagan intii una soo marna ayaa yaanayna macallin ee
dadka ka nool magaaladan Walaweyn dhammaantii ayaa hambari isla ku diraan salaanka bacdi maanta may ba meeluun leen fadhiye degmadan Walaweyn xaaladdii iyo marxaladii ay soo mareen degmadan Walaweyn marxaladii soo martay maanta may ba taagantaa marxalada aan ka fayday ayaa taagantaa insha Allah may ba bogaadiyane dadka aragtay amniga meeluun hadda in hal saaran amniga ee meelo magaalada ku wadaan dhibaatooyinka hore ka jirtay maanta ee meel fayl isoo deersiyeen may ba hadan leena meel fayl ku sii wad meel fayl shaantaan
waxaan leenahay bulshada ku nool degmada alxamdulillaah ilaahay nicmada nasiiba u jeedaan amniga aan haysano maanta alxamdulillaah ilaahay subxaanahu wa ta'aala noogu deeqay amnigan inaan ilaahay ku mahadino ilaahay ka sokow waxaan hadana ku mahadinaynaa dadkii ka shaqeeyay amnigan haado dhinaca amniga taliyaha booliska iyo qaybaha kale waxaan leenahay alxamdulillaah amni aan maxay ahaydo aan meel ku marno aan haysano muddo hadda 9 bilood laga joogo